DJ Baza on it.
It's a brand new. Yo, finish. Somewhere Baza.
Sika sekondi Nikula dini Nela for you na mwahi Unife kwa chansi baby Unilatile nisi na koloi Haukani siya kiumai Baby ni woni Na ikupela kwa karipula hii
Uikepe, lwine mafasi Bano no baby, mbele kwa chansi
Nikula dini
Tifia kumfu ile fio valela ndaba nowe Ya, yeah. Bakari kakushwa wadrowe Luke nifile bababili mwaleka ya nowe Wena kuna ukasopu nituma onga Zeo watakuna ukata utoinga My enemies bakalu chale la minga Fobalu tela lunakelu chaka diga Ye, yeah. Basi ye wona bano zekate Kale kale na keni kuswalanga na tate yeah. Wanpakate, nina nikupakate Be, lushasho kekuli mali lushakate Yeah, zone boy buzz
Say life for you na mwahi Unilatile nisi na koloi Haukani siya kiumai Baby ni boni na ikupela kwa karipula hii
Shake a swag music. Zamstreammusic.org.